basse bwakedde mpulira emambe yasaze amaaso nkanula muyogeyoga baze tulabirawa amwanyumyeru esanyo nembuganye sijja kulanya leero obudde bututimaye ngendera ddala wali ku nsonga omulungi ze mulese kwebyokukukuta kamutwale wange tukole embaga yeone yankubyanga nengumi ezabayaye bakuno katonoze banzijoka obulungi bwe lwaleero kambibye ngomangome mupe kabe mawenje konakona munjolobaye mubadde kimumpe ngalo siziwulira owendingide gikute tunyumirwe abagenyi titubanyiza ali okumpa empeereza ekisenso zine mugula mwabunju nga mateera luno lwe lunaku lwe nateesa kapakeketonye alina okufumba wange gwe mulaba omulungi nga malayika owoolususu alinga yakazalibwa bulijjo yono ankubisa amameeme abuza n'otulo twange yono omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
banjulira omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
yono omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
omugalanda w'abalungi
amundabiddeko yono
mulungi yansimba
abatamumanyi
abazadde be bano abanekanekanye benasaba batuzaale ate nga lwe lunaku mulindwa lwe twateesa era waliwo okukkaanya leka batusomeko mu byafaayo ty omwana yayagadde munena kwayo nammwe mulaba amakula katonda yamunda muzungusi eyawunda bandibanga bamubajja mu mwoloola obanga bamubajja mu jirikiti onzijukiza obuyinja bwe nakanyungaga ku kasolya kenju nga musitenseni nkulinda olusi nonjiwa n'otajja wakubyanga n'enkuba mukasaka wali enziri nizinuma kati bikomye gwe byonumya abakoba kumpadde teryaluleeta akazanyo kateppo kaweddemu akagubo kafunye kankutikira engule nalulungi akagubo kafunye yogayoganya bumwenyesa nkuba kenyi owube ku mukono yono omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
banjulira omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
yono omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
omugalanda w'abalungi
amundabiddeko yono
mulungi yansimba
abatamumanyi
kujagana jagana ngazala kuza akamwenyumwenyu mundabe kambunyezina onamponyeze kuswala uno tutenamuzana ndimugumu nabanagenda nakuzala senga wensonga webale yono muwale yatuzibwa amponyeza abaita bebeyi abiraga babufumbo bwalema asingira sente silingi ya wanu buli lunakwekwa mawejje konakuna munjolo banye mubadde ki akalulu sikawulira ensasi muzinyenye tunyumirwe abagenyi titubanyisa ali okumpa impeereza ekisenso zine mugula byombi wamu n'amateera luno lwe lunaku lwe nalanga kagwa keeka etonye leero afumba wange
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
banjulira omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
yono mulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
omugalanda w'abalungi
amundabiddeko yono
mulungi yansimba
abatamumanyi
yono mulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
banjulira omulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
yono mulungi gwensimbye
amundabiddeko yono
mulungi gwensimbye
abatamumanyi
omugalanda w'abalungi
amundabiddeko yono
mulungi yansimba
abatamumanyi.